Onye ma mburu obi ebi anụ obi agbata nkwa melere aya ma nwa dama
onye ma mburu obi ebi anụ obi agbata nkwa melere
onye ma mburu obi ebi anụ obi agbata nkwa melere
Yeah. Let's go, everybody.